ebreni unia ebre ason se ebeti nkwasem pomodia so befro bibia bewo na wase won se nkwasem ebredu pomodia so so befro unia befre nwokafo ukun ana oyire na womba kase ebreni ni ebra yedi ebreti onyankopon asem ya mesha o se waye krado se bibiara bomodin se obiti nkwa asem ya musonfo akwa Hayford na edi asemi ebre emu onya enidi mesere se ibesi yene trasi na ya bompai nokofo no wiradi ari ede wase si wase de che se de masan sampa oni ye edini ye ama moje die fusani te chama ta bugimo te kanse ishrana yi tuntum kanfo kaudi edewasi ya msofu akwa Hayford ena mene mocha asemi asemi atuni dinse isua ubia odi tutuye eba enipa abrabo Yeshua onipa odetutuye eba nipa abrabo mu sido sitie na yehunu se tresem no eka no mebusem no tinsia yimu edunsia ekwesi edunkuno si enyoma ensia na Ewurade etan de doctor sonson ni die ochirikwa eni etranton ensa etu amrika ko hwie mboje gu bi odin tutuye ba onua ni onua entem ene sa akofo no omu esuti sen ready ya osuti sen ebesa hwe nya sa sadie no ediba se otu amerika na odin tutuye edia ba onua no onua ntem na osunu dia ho se bibiara a obi kakra na omben ho na efa na suma no otwanani safo no eyenkofo a wanum asemina ya tro na debia de wopene se according to tuye ene ntokwa ediba na otume eye adibia odwene ho awonte ase bibega se safo no bebre nia woye no eya kwambone adwene nkoa na odie na otuebrika ekotobone mu na waka mboja itibim egu. Saa kwa fona, deba kwa, mihuwa honi se, use, upe se, usia diepano honi saa kwa fona, weni tra, weni ntong, na wu, kita atro chakrama, na wanayenso, etu Amerika, ekwa pebo ni sedia, na Amerikana. Saa fona huwa, shumwa yi. Orofo, nyani mpenyi na ena ubeka wasa machewo. Mesele se, putoka sabi ase mbia upenibika sheme. Wase, the devil does not know what is in your mind. The devil, obo nsamono, unimdia ewo utrimo. Ba, kwa benso, ena uhunu utrimo asem. Ena wase, when you begin to speak out things, fresh se wori kan sama no hu na no no gina so na odi kutia o onya sa se mebi to Joseph o na oyobia onyakopon ebie ni dachi echre no de obeye na me we nntwi akotome na ansroma ni nyina sa akotome kaje ninu anu no wempa oyɛ nuanom mpo no ɔhu kwan aka wɔde nifa so bɛsam nim deɛ wɔbi atirim mɛka nokorɛ akyerɛ wo yɛma nipa daadaa yɛn na ɛno na ɛsɛ yɛyɛ ahwɛ yie paa bɛsam onim deɛ wɔyɛ atirim na mmom no sɛ yɛma yɛn ho kwan a ɛna yɛayɛ asɛm a yɛka no saa fɔ no fa so saa nipa no de ne ho ba bɛbɔ afa sɛ ɔnyɔnkoɔ ɔdɔ wo maame nua nokɔ asɛm nie maɔni na hɔ na saa fɔ no wɔyɛ nkurɔfoɔ a wɔbɔ man ɛde ntotoyɛ ɛde ba onipa asetena mu na wɔka mogya a ɛdi bim agu na wɔano nso deɛ atorɔsɛm koa na ɛka ɛbio so yɛbɛhwɛ broni bɛka sɛ the consequence of planting discord sɛ saa takra wɔgyam adeɛ a saafoɔ no yɛ no daade na ɛde ba deɛ yɛhu sɛ ɛde wɔyaw paa ne atetee ɛba nnipa abrabɔm it can lead to divisions and in papay moon and a deba. Because of hurt feelings. At me, I'm a winner, yaw be war sitting in my. Says that they were kind of how. A man won't sepel that. As I for no cry, it me my worry a goo. I see. Even the breakdown of relationships. Edi aware ma aware mu etete. Sai aware oni ho ose mi wo ho. E sai namfo fantem. Ne di aroho ni atete e edi ba ni problem. Na de yehu ni se se wo ye Kristo ni na se wo te saa. If I say we chew who free, sir, and no man home. And he say, Eddie Nunguasia, Cassia, Cassia, Pa, Lady Becker Car, a Christopher Brabon. Our able bree a green, eh, a saffono, your noun for beer back of far, as uncle for him so well to crow with Jim. Wabba call you know what's a man yan cray. Obaba car. Okunu ho asama enya no kure onia moma yeti asama enti no mienu miensa yeso bibaka bibi chewa na odie mri kana kuku jina so aso wa mo onia na ho a e de entitimu no ya woni atitie o e de bibi kwa de owo ba na seye Kristofo yi seye sa eseye nimu nyama yewo na ema ye Kristo na ye som no no ye nya da sepa emfa ye ho na dia putoka sam beka ne se it brings shame to the body of Christ din gwase e de ba Kristo e pedua ku no no kwasa na me ka kire se so what is sa e se wujai na wonso a utie mi mase se huni oni kura kuna ni nya anyankofa na huni oni kuso a kuna ni nya kete wo die fa wa bra bom na wasete na wabusua wa wariye mu nipa kasawo nipa kasa pembebre biyo ha na yere onya 50 years eko monopause yaba no kaza mi rekwa me pese na kasa ni kasa ni no me bi kwa sia so mbumi ni ade na ko so acha na dafo na dafo so se na ne de e wa oni tia ma anya na akofa bi na de o ya wo ni atetie na manie ni awari jaya di aba kushim wa no se wunsu ade na hu nu se ni pa de se ni so yo ba ba mo du stage bi a bɛkɔ saa tibia no mu na wobɛfa akwanya bi de aboa no ama ɛsi no dadaa mu ɛno nyama wohunu sɛ ɛyɛ kristofoɔ na mmom no ɛnyɛ sɛ obiara bɛka na wotaki ahyɛ me nua ɛmmoa wo nkwasɛm ɛna wotie ɔse yɛwɔ nnwoma na ɛwɔ a sɛ nnipa nyinaa hu nnipa nyinaa yɛ bɔne nnipa nyinaa yɛ bɔne na ma nyankopɔn anim nnyama yɛde abɔ yɛn bɔne nso akotua wo hɔ bɔne biara wɔ n'akatua na me nyankopɔn no ne wo nyankopɔn ɔbɛ sɛ yɛbɛkɔɔ sɛ yɛm to no ɔsomaa ne dɔba herade yesu kristo sɛ ɔmmɛwu asɛnnua no so na ɔmmɛtua yɛ bɔne ka na deɛ aka a wobɛyɛ ne sɛ bible sɛ wode w'ano pɛ mu ka ɛne w'akoma di to mu a sɛ yesu kristo ɔyɛ awurade no ɔwu sɔree a hwɛ sɛ no sɛ yɛbɛgye wo nkwa ɛnɛ yɛ adomberɛ ɛnɛ yɛ kwagye da hwɛ deɛ ɛsisi wɔ amanaman mu onua kwasɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ rapture no ɛbɛyɛ hu papapapapa ɛnti akwanya a wonya yi ma ne nsa wo ho ɛberɛ ne nie nkwasɛm berɛ nyamehyira wo sɛ wɔyɛ krado na wotie asɛm yi ɛfi sɛ da foforɔ so a wopɛpɛpɛ asɛm yi ɛkyi kwan ɛwɔ www.lifeway.org a wɔhu sɛ nkwasɛm www.lifeway.org a wɔhu sɛ nkwa asɛm ɛwɔ hɔ na wotie bi na ɛbɛgye wo na agye wo fieri foɔ nyamehyira wo sɛ wotie asɛ ɛyɛ mo somfoɔ Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi me telefone nɔma nyɛ 0244869499 abɛfufidie so a hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com nyamehyira wo sɛ wotie nkwa asɛm ɛfiri Lifeway Media Ministry ne yɛde brɛ wo bye bye